nicer. Oh, mtu mero yangu inashino kuvumilia. Sikuwa maapa na yonipa, yazidi mpaka na mwagikiwa. Ana nipa vinono, mpaka na isi changa nyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafundwa katimilia. Wali kwa maini, majab darasini. Nankirudi nyumbani nanuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaka, kichwa kina niumaka. Domana nimewaitaka, nipe ushauri.
Hadithi, hadithi,
tamkule.
Mwenzenu mimi,
tamkule.
Mchumba wangu,
tamkule.
Sise,
tamkule.
Hadithi, hadithi,
tamkule.
Mwenzenu mimi,
tamkule.
Mchumba wangu,
tamkule.
Basi sisemi. Kanionyesha jua la asubuhi navyopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha. Kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanituza mahaba tamu kutarajita. Kibaba baba michezo ya makida kida. Tuna wakero waji mbona mtapata shita. Ni wapesiri labia puto limepata wiba. Ni longe silong
longa.
Amweze lumi
longa.
Oh my baby wangu
longa.
Namlavu.
Adithi, adithi,
tamkule.
Mwezenu mimi,
tamkule.
Mchumba wangu,
tamkule.
Basi sisemi,
tamkule.
Adithi,